Tune for sound music.
Nakumbuka walisema ga wale wale, sitofika ga nachotaka ntatoka bure. Kidonda cha moyo katonesha go vile vile, nililia kwa uchungu kafa moyo o vile vile. Nakumbuka siku ya jana nikala na njaa, asubuhi njema niamkapo kiamshabala, ulanchi imefika nipate wapi cha kutafuna. Ila najua uji mapema uchelewi bwana, ninajua
meno wake ni mleule,
hata lale njaa
meno wake ni mleule,
hata niwe shibe
meno wake ni mleule.
Natitika migogoro kwenda sokoni, naangulia bora basi nende jengoni. Jiwe la tisa kidole ni chungu kweli, nilikata tamaa majukumu yakanizidi. Nina wimbo mpya ndani yake kuna injili, nina wimbo mpya ndani yake ni testimony. Nina wimbo mpya, nina wimbo mpya, nina wimbo mpya ndani yake ni testimony.
Ninajua meno wake ni mleule, hata lale njaa meno wake ni mleule, hata niwe shibe meno wake ni mleule.
Yeah.